chineke nye gị ọbụnadị n'ihe ị na-eme n'isi m na n'ezinụlọ m na nye ije ozi m ama m ka m ga-esi wee kọba mmeso ọma gị ọbụnadị bụ onye mere m n'ụbọchị taa m wee bụrụ onye nwetara nzọpụta dadị onye nwere nzọpụta ọ karịrị onye nwere pọntị a dadị nzọpụta ị nyere m o juru m ọnụ ma n'ime ihe niile dadị ana m ekele gị ana m asị gị ribe otuto bụrụ mba ekele chineke otuto na ọjịja mma niile bụrụ nke naanị gị n'aha Jizọs. nyere gị. Tụgharị uche n'ozi ọma ị na-anụ ugbu a.
Ọkwa eto dike n'ihe o mere nye mekwa ọzọ. Ekele onye gburu ọkụkọ hụkwa eyi na ọ ga-ebukwa ihe ghọtago.
hunger fish. Is it because you have not gotten your own husband? Hey, sister, that is not the way. Have you forgotten what the Bible says? In the book of Job, 22 verse 27. Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pray thy vow. You see, your problem is that you don't call the name of the Most High God. Receive your own husband. Your husband is coming by your side. Amen.
Yellow thing I did, my chukuko. ngozi gị mana ka m bụ obere okwu. Ndị nsị na-aja ga-anwụ ike,
ha ga-anwụ ike,
ma na-emecha aji ọbaba agha nwe mmeri.
Ala Chukwu baba nwe mmeri,
Jizọs bata n'ụlọ ọgba ọgụ,
ma Jizọs bata n'ụlọ ọgba agha,
ma na-ekwensu ga-eri mbọmbọ.
Ebe Jehova m dịnyere m ụwa, onye ka mụ na tụ dị egwu. Agha Chineke bara nwe mmeri ghọtago, ọkwa mụ dabere n'ukwu obe ya. Ka ha rabụ dị nara ya n'ime ụwa, ọ bụ ha kenyere ike bụ mụ Chineke. Ị marala na ngọzi Chukwu na-eme m ọgaranya, mana ọ gaghị enye m nsogbu.